meteo le leydi amen ndi holliti le yontere nde wiide wulande waram sattude sanne ɗum yettoto faa degré capannayyi jeɗɗi. Sattugol ndeɗo wulare nde ana wimmini sanne yimɓe hewɓe le leydi amen ndi. Homo fuu wam no watta yallana rento iwde wulare nde, hono no seediri yimɓe ne gomɓe sikaso mocci fa yetto Tombouctou.
Bon salon
mede sukel fawla seeɗan le wulare hikkane mi ana tirsi homo fuu tinno heeba sukaɓen watti fuu mi hokka neye ɓen diyan ɓe yara ɓeɗe looto du mi nani jaati yimɓe ko heewi maayi hikka saabe wulare nde ɗowi hunde ko sukli homo fuu.
Kutteji goɗɗi ɓiliɗi e woytagol wakkati oɗum woni ɓuytagol adadu ñamiriji keɓeteɗi ele demal le région a yogaji kajolo yo nokku antiraɗo sanne bangal demal somoji. Ndemoɓe somoji ɗiɗi nokku o kañum en ka holiti wiide keɓal mumen ɓuytike sanne hitane hikka. Lasine Berté ardi ndemoɓe somoje le nokku o.
Anga famella
le miilo amen kulleji kewɗi wonko naati saabe ko somoji limata kasine ɗi kulleji goho muɗum yo welta ko watti saabi welta ko watti naatki saabe joni somoɗe limata hono aranno kammudu toɓata hono no miilira kasine ɗum saabi so somoɗen acci limude no woɗiri ɗi woni kulleji tan ko haaɗi somoɗen limude noma muyiri
somo masika dencama ke
ɓeydade oɗo kabaru bimbiniɗo sanne du burutiji ñamuji guese kañum du ana wondi matel sanne nokkule kewɗe le leydi amen ndi hono bankas. Hewgol ɗeɗo kulle ŋaroje yo saabi waytagol wakkati onon iɗum hollita du wiide nokkule to ɗeɗo kulle hanno tawede ana wondi bonnede ɓe gaɗi bonandaji kewɗi fewde ɓiɓɓe leɗɗe nokkule kewɗe le leydi amen ndi hono no hollitiri kanko Abdoulaye Guindo ardo gollirɗi kumaniɗi demal le nokku o.
Ɗi buretiji ana ñama sifa ha ko leɗɗeji kewɗi ɗiɗe wawi ñamde hono misali ha ko kareje ka e piini muɗum fa timma ɗuɗo ana nato saabi hikka kare ɗen wawata lima sanna saabi so ad fa piini lekki ñamama wona funo ke limiri kasin
tawtodirgol ɗeɗo kulantiriji ka fuu le leydi amen ndi wona hunde moƴƴu no feyi nde wakkati mo adnaro Allah ndu wondi yambinde ñalawma keeɗinaɗo leydi tawede majjum fuu donki andanɓe kabaruji ɓiliɗi e hawalu kañum en ka won dabareji ɗi holliti kanɗi tabbede fewde waytagol wakkati o. Mamadou Gaba yo goto hakkunde mabɓe keɗe ko o sifi ɗo hen.
Si on regarde
so en ƴeewi a tawan kar goto ana fota hone muɓen pamari capanɗe joyyi ɗum saabi hannden so en han accude dogude moblaji cewɗi ƴeewe moblaji mawɗi ko naɓata jamare nokkuji ɗum so waɗama du hono curki e nandana muɗum semme muɗum famɗan sa welta watte hannen ɗi curki moblaji fuu ana sabimbina ɗum le commune ngaji leydi Mali fuu homo fuu ana hani fiide dabiri tutugol leɗɗe watte nungu
surtout que l'hivernage s'approche
micintinde ɗum wiide gollirɗi urgence cuuɗi dogotoroji kewɗi le leydi amen ndi holliti wiide saabi ɓeydagol wulande waɗi so ñawuji kewɗi immi e yimɓe le ñalawma hannde o ɗum laatige sababu ɗalugol adna yimɓele hewɓe ɓe nduɗo lewru avril ɗo mi kaddata e magasine amen kala e haala ha walu mo fati yatara landinimi jiyi ko intere waroɗe